waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Xukuumadda Federaalka Australia ayaa lacag 2 bilyan ah u meelmarisay wax ka qabadka dhibaatooyinkii heerka qaran ahaa ee dababku ay Australia ka geysteen. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in lacagtan la qaybin doono muddo 2 sano ah gudahood, iyadoo ay lacagtan marayso hay'adda cusub ee la dagaalanka dababka musiibooyinka ay keenaan, taas oo lagu dhisayo magaalooyinkii ay dababkani basiyeen. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in lacagtan ay ka baxsan tahay deeqdii hore ee ku aadanayd kaalmada musiibooyinka. Waxa uuna yiri isagoo hadlaya,
"It is an initial commitment, and if further funds are required, further funds will be provided. What we are focusing on here is the human cost and the rebuilding cost for people's lives. We are not focused on the financial cost, we are focused on the human cost."
Loo baahdo lacag dheeraad ah, lacag dheeraad ah ayaa la bixin doona. Waxa aan diirada saarayno, ayuu yiri Scott Morrison, halkan waa qiimaha bini'aadanka iyo qiimaha dib u dhiska ee nolosha dadka. Diiradana ma saarayno, ayuu yiri, qiimaha maaliyadeed ee waxa aan diirada saaraynaa waa qiimaha bini'aadanka. Waxaana hubinaynaa in aan wax walba oo aan kari karno sida ugu dhaqsaha badan ee aanu u awoodno inaan u taageerno dadaalada soo kabashada, ayuu yiri Scott Morrison. Dhinaca kaleeta, hay'adda cusub ee qaranka Australia ee maaraynta dababka ayaa bilaabaysa in ay kala shaqeyso madaxda gobollada sidii loo caawin lahaa bulshadii ku waxyeelowday dababkaasi. Hay'addan qaran iyo dadaalada ay waddo ayaa waxaa hogaamin doona madaxii hore ee booliiska federaalka ee Australia, Andrew Colvin, taasoo lagu qaabayni doono qaabkii looga jawaabay fatahaadihii Queensland. Dhinaca kaleete, kulan golaha wasiirada Australia ay maanta ku yeesheen Canberra ayaa wasiirka maaraynta musiibooyinka dabiiciga ah David Littleproud ayaa waxa uu ABC-da u sheegay in wadajir looga tallaabi karo dhibaatooyinkan dababku ay keeneen. Isagoo hadlayana waxa uu yiri,
"We're a strong nation. We'll get through this. It's not our first rodeo and it might be our last. And we'll make sure that if we work together as a nation, that agriculture will get back up and these regional communities will as well."
Qaran xoog leh ayaan nahay, waanu ka bixi doonaa midan. Ma aha dadaal hawleedkeenni u horreeyey, mana noqon doono kii ugu dambeeyey. Waxaan ballan qaadaynaa haddii aan si wada jir ah qaran ahaan u hawlgallo in waaxda beeruhu ay soo kaban doonto, si la mid ahna ay bulshada miyigu u soo kaban doonto. Dhankiisa, Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaan isagu meesha ka saarin in ay dhici karto in guddi qaran loo saaro musiibooyinkan dababka. Dhinaca kaleete, madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isagu xiriir telefoon oo uu la yeeshay Ra'iisul wasaare Scott Morrison maalinkii Axad ahayd waxa uu ku wargeliyey in Faransiisku diyaar ay u yihiin in waddanka Australia ay gacan ka siiyaan musiibooyinka dababka. Dhinaciisa, Andrew Constance, xubinka baarlamaanka ee xisbiga Liberaalka Australia ee New South Wales ka soo jeeda ayaa wada dadaalo ku aadan taakulaynta dadkii wax ku yeeloobay dabka, isagoo u arka in tani ay mudnaan ka leedahay doodaha siyaasadeed. Andrew Constance ayaa toddobaadkii na dhaafay mar uu ka hadlayay Ra'iisul wasaare Scott Morrison oo bulshooyin uu booqday dababkii kadib aan helin soo dhoweyn wacan, ayaa waa Andrew waxa uu ku tilmaamay in ay noqon karto in uu Ra'iisul wasaaruhu arrintaasi mutay. Dhinaca kale, wasiiraddii hore arrimaha dibadda ee waddanka Australia, Julia Bishop, ayaa sheegtay in Australia ay u baahan tahay inay muujiso kaalin hoggaaneed dhanka ku saabsan isbeddelka cimilada, iyadoo ay jawaab u tahay musiibooyinka dababka. Bishop ayaa sheegtay in dalalka kaleete ay ka filayaan Australia kaalin hoggaaneed oo ku dayasho mudan. Bishop oo Nine Network la hadlaysay ayaa waxa ay tiri, "Waxaa lagama maarmaan ah in Australia ay samayso siyaasad qaran oo loo dhan yahay oo ku aadan tamarta iyo isbeddelka cimilada si aan oola shir tagno shirarka caalamiga ah." iyadoo hadlaysana waxa ay tiri:
We don't have a national energy policy in this country and a national approach to climate change so that we are part of a global effort. If a country like Australia
waddankan gudihiisa ma haysano siyaasad heer qaran ah dhanka tamarta iyo heer qaran oo ku mucaalajeyno isbeddelka cimilada waxaana qayb ka nahay dadaalada adduunka hadii dawladda Australia oo kaleeto ay ku fashilanto in ay muujiso kaalin hoggaaneed waxa nagu adkaanaysa in aan dhaliilo ayay tiri bishop wadamada kale ee sidan oo kale aan kaalin hoggaaneed ka muujinin arrimahaasi hadalka bishop ayaa imanaya kadib markii uu rais wasaare Scott Morrison difaacay kaalintiisa isbeddelka cimilada Mr. Morrison ayaa isagu sheegay in dawladdiisu ay mar walba isku xidho isbeddelka cimilada iyo xaaladaha adag ee jawiga ka yimaada ama cimiladu ay keento Mr. Morrison ayaa isagu sheegay in uu xoog saarayo in uu wax ka qabto dhibaatooyinka kulka ee dhanka Australia iyo saameyntooda wadamada kale iyo waxay qabanayaan in ay tahay mid iyaga hawshooda ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.